majacashahay nabiga sallallahu calayhi wasallam? Jawaabtaada ha haday tahay ku salli xabiibkeena suuban salawaatu rabbi wasalaamuhu calayhi. Walaal, waxaan kaa codsanayaa fiidiyowgan hadduu ku soo gaaro 10 qof oo walaalaha ay gaarsi ha ku salliyaan nabiga sallallahu calayhi wasallam, maxaa yeelay hal jir hadaad ku salliso xabiibkeena suuban sallallahu calayhi wasallama, ilaahay subxaanahu wa tacaalaa ayaa 10 jir kuu naxariisanaayo. Kumantigoo dhan aan ku soo qorno: allaahuma salli calaa muxammedin wacalaa aali muxammedin.